Kichugu na vinido dede sura mfilingo ziko lina yumba yumba chini na juu amejaza mkebe kana nivunja shingo meshombe rangi ya kitoka Dubai. Oh Dubai ananichanganya na mganda kama ngome na Masai. Oh Masai hasina chanya. Hey, basi twende sawa. Inde mama inde, fanya wainuka ipinde. Inde mama inde, jifanye umepagawa. Inde mama inde, fanya wainuka ipinde. Inde mama inde. Hey, huyu mtoto wani anabala.
Ay, 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 ay.
Bala, anavyokata nyonga.
Bala.
Mwana kandonga mwali, kakidondondo, kidondo mwali. Nadina shidiri ya kamsumali. Nase mchoto kachanganya na usomali. Anakibida mwana kandonga mwali, kakidondondo, kidondo mwali. Nadina shidiri ya kamsumali. Katoto kama chakale,
inawaka waka, inawaka.
Mapaja ndodo salale,
inatapa tapa, natapa.
Nakeleza kama kamale,
inanata nata, inanata.
Limwi kama nipo madale,
inachapa chapa.
Akini paga sika dai,
ai chope.
Natumbua papai,
ai chope.
Yani mbwai mbwai,
ai chope.
Naipiga, nailamba, naiganda, naikaza ngingenge,
ai chope.
Yani ndindende,
ai chope.
Utamu mbelende,
ai chope.
Hey, basi twende sawa.
Inde mama inde, fanya wainuka inde. Inde mama inde, jifanya umepaga. Inde mama inde, fanya wainuka ipinde. Inde mama inde.
Eh, huyu mtoto wani
anabala.
Ay, 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 ay.
Bala.
Anavyokata nyonga.
Bala.
Huyu mtoto wani
anabala.
Ay, ay, ay.
Bala.
Ugali anavyo songa.
Bala.
Ona mtoto analimwa.
Nalimwaga mwaga, mwaga.
Yani anabujachaga.
Nalimwaga mwaga.
Kama katela kumimina.
Nali mwaga mwaga mwaga.
Miuno feni ya nasigina.